Alaska ani Wyoming kalakalaw bina ukambo bi Parti Républicain ale tagacogoya kan. Cɛnin ka kulu bɛ sɔn ka na dasi di a farima muso fɛ ni ale kɔkɔrɔma donnen don ni Donald Trump ni o ye u ka sariya donso Cheyenne Harriet Hagman. Hagman ale kɔni y'i sɔgɔ kosɛbɛ kulu min sigilen don Donald Trump tɔgɔ la yasa a ka se ka cɛnin ko o ci ni kalata in na. Républicain caman u sigiyɔrɔ la ani jamana yɛrɛ kɔnɔna la u ye cɛnin kɔni a mabɔ u la.
To ignore the ongoing violence against law enforcement, to threaten our constitutional order.
Ka sababuya kɛ a ka kɔrɔmatigɛliw ka ɲɛsin Donald Trump ma. GOP ni o ye républicain ka bɛrɛbɛrɛtɔn tɔgɔ ye. U ka wasaden minnu bɛ u ka wasaden son filanan na. Yo a wuli ka bɔ a ka ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ sabanan na. Salon sisan Wyoming GOP mɔgɔw ani républicain ka kulu min bɛ yen olu fana ye a mabɔ u la. Kulu dɔw fana sigilen don Trump kɔn na. In a for the country first PAC ni oye uka Adams Kissinger ni aleu aluka wasadin ani Republican ka accountability project ni sena kun de ulita jola kani munte de mes la mo fan flashi fe nu ba fu mako independent tanablanin kala talau fe ani bereberetan democrate kuka chini akokoroma do ni dokun laban nuna ujiki kon tigalen do tarata don ale kalata jabu kan ale ni a y'a sɔrɔ a ka politiki siniɲɛsigi ko ani dɔw jigi b'o kan hali bi. Alaska u ka kalata suguya dɔ kɔni bilala sen kan ni ale bɛ fɛɛrɛ dira Donald Trump kɔrɔmatigɛbaga dɔ ma ni o ye u ka wasaden Liza Merkowski ale bɛ sɔn ka kisi ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ a ka dimi ma. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Dick Cheney ale ye u ka yɛrɛmajamu cikan dɔ lase mun tɛmɛna a den ka fangaɲini sira fɛ ko ni san 2046 la u ka jamana dɔfɔ kɔnɔna la ko ni ɲɔgɔnna mɔgɔ sugu ma se ka sɔrɔ mun bɛ ni ka dankari u ka forobafɛn na ka tɛmɛ Donald Trump kan.